Yes, music. Alban music.
Yeah, yeah. Usamani moyo wangu haukujali. Umeniacha peke yangu. Ninaumia. Siwezi kuyafosi mapenzi yako. Nitakosea. Baby, this is I don't care. Hata nikisani kufata nitakosea. Mapenzi yangu mimi si mkate kukugawia. Hata nikisema nikufata nitakosea. Mapenzi yangu mimi si mkate kukugawia.
Nitazoea.
Mapenzi yangu sio msingi kwako.